leo swazi siku kiacha kupretend life ujifanya kishua ndo wakati kuchagua kati ya mvua na jua na siku utapokuwa utagundua samaki alikuwa amevaa nini wakati mvuvi alipomvua iko shua miss force beef na mapimbi usilete mento fresh mbele yangu mento mtindi iko wazi miss bye 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 mlopanga kunifunika basi njoni na maturubai anatokea Shinyanga mkushi kwetu tena ndani ndani yani uko matanda bushi wakanda mkushi kamanda malapo ashakufa na uvalisha sanda rusu kwenye gembo na nishafanya kufulu mpaka sasa nikichana wanakosesha uhuru wakina Kenyatta bongo mafundo koshazi labando ndo kandarasi pekea naweka lami hadi kwenye njia za uzazi over verse 1